Kupata we mdoli kwa ajili yangu Mungu amekushusha kitungue ndo ratha ya mtoli ama nyama nyama kwenye sambusa kichugu ni mzigo na toroli hadi nguo inataka pasunga msupu mwenye macho ya goroli rangi kama unaoga mafuta oh my, oh my. I don't lie. God, you know you change my life. Nikimbia tulia mile niwe na wewe
sisemi
nabaki na kuna kuna
mama sisemi
nabaki na jimunya
sisemi
nabaki na kuna kuna
mama sisemi
nabaki na jimunya.
Mama, see ya.